Deacon Record.
Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Mr. Geisha. Jobs another bit. Jobs another bit. Everything that you wanted, I give you on time. Oh baby. Kinachofanya kupende kwanza unanidhamu. I love you, yeah. Sido change behavior, baby. Tamu ntakoleza. Tena sio wale wakupita. Kutokuja kujuta. Usha ni bamba, aje. Mesha ni bamba, weusha ni bamba, aje. Usha ni bamba, aje. Mesha ni bamba, weusha ni bamba, aje. Yeah, I see his story, mama. I know you like it. Banana, urembo, atoi. Gang, gang, gang. Hoi, hoi. Bam, bam, bam. I see his story, mama. I know you like it. Banana, urembo, atoi. Gang, gang, gang. Hoi, hoi. Bam, bam, bam. Hey, love me, love me, love me, love me. Ukitaka stewi nini nipo radhi. Upendo ndo kitu cha kuchunga. Fura haitoko ja kuyumba. Usha ni bamba, aje. Mesha ni bamba, we usha ni bamba, aje. Usha ni bamba, aje. Mesha ni bamba, we usha ni bamba, aje. Aonyesha tundu, isitumbukie nyongo. Niwe mbumbumbu, nisiseme kitu kloy. Si utani mimi shatuliza boli. Sijo kaniliza utani miza. I see his story, mama. I know you like it. Banana urembo watoi. Ganganga, hoi hoi. Bam bam bam. I see his story, mama.